Zone Flavor baby, Samara Jigga right here. Story Records. Huku ya jali mamivu yangu tamachozi yangu, kaona kwa kani ya chama, nikalia na mola wangu, nipate wangu. Mire mine tanifa, uliniumiza moyo, vile kichwani uliniga, na moyo wangu yoga. Na misizi ukalama, ndani ya giza totolo, ukazima mfanota, na mini livyo muga. Ama kiko menata, uliniumiza moyo, vile kichwani uliniga, na moyo wangu yoga. Na misizi ukalama, ndani ya giza totolo, ukazima mfanota, na vile livyo muga. Ama kiko menata, baby,
tatina sana.
Tatizo ni nyota
ndo sina,
amenitoroka
oh mama,
arudi nyumbani
napenda,
upendo napenda
tena sana,
nahisi ni pesa
ndo sina,
amenitoroka
oh mama,
arudi nyumbani
napenda.
Akili inachoka sana na mawazo yatawala kichwani mwangu, eti kisa ufukala ndio chanzo umekwenda mbali wangu. Mapenzi leo wanafaidi wale unazo, mifukala sina changu. Maishani mwangu wayaishi matatizo, liko wapi pendo langu? Ila nakumbea mola kulinde siku zote, na upendo wangu kwako hujapungua, hujapungua. Na uko uliko mimi naomba ukumbuke, ukumbuke. Mwezo moyoni nimeumia,
nimeumia.
Rudi nyumbani
we mama,
nimekumisi my honey,
tena sana,
umeniacha na nani
lawama,
kiukweli siamini
umekwenda.
Rudi nyumbani
we mama,
nimekumisi my honey,
tena sana,
umeniacha na nani
lawama,
kiukweli siamini
umekwenda.
Kupenda na mpenda
tena sana,
tatizo ni nyota
ndo sina,
amenitoroka
oh mama,
rudi nyumbani
nampenda.
Kupenda na mpenda
tena sana,
nahisi ni pesa ndo sina,
amenitoroka
oh mama,
rudi nyumbani
nampenda.
Kupenda na mpenda
tena sana,
tatizo ni nyota
ndo sina,
amenitoroka
oh mama,
rudi nyumbani
nampenda.
Kupenda na mpenda
tena sana,
nahisi ni pesa
ndo sina,
amenitoroka
oh mama,
rudi nyumbani
nampenda.
Hey yo, it's your boy Samara Jogo alongside Big Brother Wanted. Much love to my big brother Sache in the Sache government. Ha, Mama Jogo, Isha, Isha, Razwil Jogo, Jogo Street Dog.